gweno ndaba nakuwa akatambala akasangula maziga mukwano te wangoba wakiriza nzembe oli nakusoma mu bwongo bwange enti gwe bakumenya omutima toyogera no bitono notambula gweno genda nesigala mu kiwonvu nga nebuuza kale ndi kujja wabi ebigere bindese kati nzize kikugambe tyokuva lwe nakulaba omutima gwange gwafuna okwagala
Wagana miranga njijukira Kwa wasembera nzene ngenda Nachizula buise Tumutima gwange ngulese mumatinga Eno true love jempulira Hava njije bagamba Sama nyanti ndivanti Chitupu ndange mkwagala Sikira kwa limulala Olimu aufu kwa bo Mbanga jempulira
Chitufu ni mulala Wesigane kunze Njakuwa emirembe nange I love you night and day
Wagana
Chesobolo kugamba baby
Kukano kweni na joo
Tunaze Nemu kama katonda Atulunga mie Mubufumbo wafe Tukuzo mufumbo Nze nawe Kalosanira
Kabe mayengo Totia Sive woli Daira wakati mukwano Teriba Teriba kusinga Mugulunji nembubi Mugugaga nembavu Daira okuba nawe omulungi kalaba singa
Kwagala Chesobolo kugamba baby
Kukano kweni na joo Bwana mandala
Bwana mandala
Kaka sanche no true love Jempuli na banji jeba gamba
Jempuli na banji jeba gamba
Tukanga siri na songa Kwa ching kwagala